IG, Kevicius, Santo Magician.
Santo Magician.
Bado na kosa kama blaka, bado uko na mimi. Bado na kosa kama blaka, wima uko na mimi.
Shit, yeah, the bishop, mkulava mkwebe sawango. Mbusa wuza wepu demu kongo.
Bado na kosa.
Visha, ebya talo kubi sawango. Gado kamani mkwini sanjuku. Mfude bidami siri chirisuku. Sima nyoli na ishini wali kusaidi. Mkusoka watala moriri. Katimbuse bitima la chite chugwa mariri. Kwa gala mubiri kumubiri. Uziju kiza viri viri. Lina sivya luri mkwano lira. I'm sorry. Kusubi zange na mbu yekera. Ngena kuye kira umutima kongo wame. Nga sina chukula mkwano nchagalanta. Sabi undi baby ambe mlutalo.
Bado na kosa kama blaka, bado uko na mimi. Bado na kosa kama blaka, wima uko na mimi.
Shit, yeah, visha, mkula mkubisa wango. Ambusa wuta wafude mkongo.
Bado na kosa. Ah, anakasoro si mchoyo ndani ya moyo. Navyo mjua ni kama wakongo wabongo. Anakasoro ndani ya mtima si mchoyo. Ni kama wakongo wabongo. Wabongo Blake dada lukui sabongo. Kado komani mupuni shanja. Mfude bida misiri chirisu.
Shit. Blessing simple upon my love. Kangu baby my hive. Uje kanga musana baby my shana nana. Everything kimita kupa baby my chana. Bia makonsi.
Bado na kosa kama blaka, bado uko na mimi. Bado na kosa kama blaka, wima uko na mimi.
Girl, you're always in my mind. How I think I take testing, that's who will assume I'm fair. Stay focused. Don't betray me, girl, like you does. There's no stopping us.
Bado na kosa, bla. Bado na kosa. Bado na kosa, bla. Mama lava. Bado na kosa kama stilu. Bado na soma gama leka. Pole mpendwa, mama wazima. Upe nina ya sema ndo mazima. Toto wa furani. Mama kakukuza. Toto wa furani. Na mshukuru aliyekupa kafesi kazuri. Na mshukuru aliyekupa kipaji cha utoni wa uzuri. Bado na kosa kama blaka, bado uko na mimi. Bado na kosa kama blaka, wima uko na mimi.
Visha, mkula wankubi sawango. Mbusa buza wepu demo kongo. Akibisha, boskila kanga pachin, yes.